Kuyamangaza ukuthi ama experiences esibe nayo empilweni asenza sicabange ngokuyigayela izinto esengaba namandla okuzenza. Esicabanga ukuthi akuyukwenzeka kukude le kwikusasa. Okuthi kwabaningi kubhlungu lokho kokuthi ongagcina kubaholele esogweni esingunaphakade. Angikubingelele ngomukele engosini efresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngomhla ka 17 December 1903 abafana baka Wright benze ngokuqala emhlabeni wonke ibhano elinamandla elikhulu elilawulekayo. Phambi kwaleyo mnyaka kwakunjengephupho ukugibele ebhanoyini ningene ngobuningi benu njengebhasi uqobo, akekho wayekayicabange leyo nto. Kulezi nsuku kodwa sekunabantu abayizigidi abagibela amabhanoyi njengamatekisi. Ngomhla ka 3 December 1967 uDr. Christian Barnard waba ngokuqala ukuhlinza inhliziyo. Isiguli sakhe sokuqala sakwazi ukuphila izinsuku nje ezo-18. Phambi kwaleyo mnyaka kwangacabangeki sanhlobo ukuthi kuye kube khona inqwaba yabantu eyohlinzwa inhliziyo ifake iwash iphinde futhi iphele impilo ejwayelekile nje. Eminyakeni nje ewu-30 edlule kwangacabangeki amandla okuphila impilo encike kwi-inthanethi ngalamandla i-inthanethi ekuwo njengamanje. Namhlanje iyithuluzi elinamandla kakhulu kubantu abayizigidigidi emhlabeni. Namhlanje kwabaningi indaba kaJesu yezulu nesihogo yinto engacabangeki sanhlobo. Kodwa kuyinkinga ukuthi lezi zinto ebesingayicabangi ebesingayiphuphi yizo kanye ezihlale zenzeka ikhathi zonke. Ubhala umphoseli uPaul athi lapha kwabaseRoma 2:6-8 uyakuvuza ilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle, inkazimulo nodumo nongabhubhi bothola ukuphila okuphakade. Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. Eminyakeni ewu-2000 eyadlula uNkulunkulu wasibhala isimemo egazini lendodana yakhe esiphambanweni entabeni ebizwa ukuthi yiCalvary. Sifundeka kanje lesi simemo. Ngiyabuya futhi nayo yonke le ndaba yesiphambano yenzelwa wena. Kungani ungezi kimi? Kungani ungalibeki ithemba lakho kimi? Ngikufuna ube nami kingunaphakade lonke. Selisayiniwe leli ngunaphakade ngegama elithi Jesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma lamagama ehlaba inhliziyo yakho ufisa ukuxoxa nathi, ngakwazi ukuthi usithinde nge-WhatsApp kule number 067 706 0077. Inkosi iqhubeke ihambe nawe.